This is Papa's first. Yeah.
Trick on the beat again, no. Awa machita, aunzo wa machita, kuma kusakwidwa. Likata kwa nalafote, tita chama yao, tita chama yao.
Trick and beats.
Ngati sana kukwire kuyamika. Zinsi suli nazo zambiri yesadziwa. Zoti ndiwe saire ndikira sadziwa. Hamangoti zikuyenda, hamangoti zikufwamba. Koma one day is one day, chika uluka pacho chimatela. Faino wiso imalila, zonse bamba lambanda. Koma one day is one day, chimutu jako jizakula. Kula kala kataka ingambike, kutungolo wapansi. Awa machita, aunzo wa machita, koma kusakwidwa. Likata kwa nalafote, tita chama yao, tita chama yao, tita chama yao. Jamila anzake ngati yesa machita. Mina makondela kazake ngati yesa machita. Mama two by two by two, uje zinaliza feki. Suyo ampezelena alibabedi. Mama two by two by two, uje zinaliza feki. Suyo ampezelena ni ma message. Koma one day is one day, chimutu jako jizakula. Kula kala kataka ingambike, kutungolo wapansi. Awa machita, aunzo wa machita, koma kusakwidwa.
Koma kusakwidwa.
Likata kwa nalafote, tita chama yao. Tita chama yao.
Tita chama yao.
Tita chama yao. Machita, koma kusakwidwa,
koma kusakwidwa.
Likata kwa nalafote, tita chama yao, tita chama yao,
tita chama yao,
tita chama yao, tita chama yao.